Njenge Democratic Alliance sibonile iripoti ede yakhutshwa ngumongameli ye-Fees Commission emvani kwethuba sicenga iofisi yakho ukuba ayikhuphe kwaye siyamkela isigqibo ne-recommendation ezizethe zenziwe commission. Isigqibo esithi makubekho imfundo yamahala for abahluphakayo abo bazibhaxa bekwi-missing middle mabafumane isapoti kwaye umntu okwazi ubhatala azibhatalele. Sifuna ke ngumongameli asinike isiqiniseko yokuba iza kwenza njalo njengoba i-Fees Commission isixelele kwaye asuse ezi ndaba zimbi ekuthiwa kuzawukhathwa i-social grant zabantu bethu. Sifuna isiqinisekiso ukuthi abantwana bethu bazafunda mahala kwaye abazali bethu abazohlupheka bokwi-social grant.